temuna wanze kukabiza olugoba mazima bwe mutazi ne mundi gabanja n'abaana kwene dongo jensi mundi ngenda okusagola omweru lwankozaine nyingi luno mbatadde mu kitaze bajja b'emasagana zo balangira okulimbalimba baddugavu bannanga ensi gye tulimu etunyise naye tuyize mu kibo balabala emyaka ng'omweru atufungamyeko batuyita mu ddiini ne tujaganya okufugwa wabula ekyomutwere nnyo bawerekerwa mundu ng'afirika ejjirwa omutego beberulira ng'omwo n'ebiragiro ebifuga twabikwata lwa buwaze olwo n'endalo z'eddiini abaliwo mu mirembe egyo ne zibabutabutanya ne mu myaka gy'enkaaga okututeera ebyobufuzi baatupangira mpalana omuzungu oyo ezitukonzi by'obwongo n'okufa kuyitiridde ennyo kwameruka lwa mweru obanga gw'omuyita muno bagereka n'emyaka omuntu kw'alina okukoma nga n'empeke zireeta nazo twekomerera ndwadde kyetuyita okuyambibwa ennyo n'okuzaala kw'omuntu gavuya kimuwa okunyolwa gye baava bayiya ennyo okutugumbula enzaalo bazisomba be baleeta n'endwadde ezitusaabisa ebikoba balabe we munaveera okufukumula abaana omuddugavu oli ku musango batuva erudda n'erudda n'entalo baleeta wano n'otugaane kuzaala be baleeta ne firimu zo tubangula okwetta mu ngeri gye beetaaga emizannyo gy'abaana mu makazi bamundu nakukyangakyanga biso lwa muzungu oyo faayo tweyinudde n'omweru eyajja wanokutambula ensi nga n'okuvumbulawo kwaffe bakulinnyamu ekigere mulabe bwe tukyaniriza nga batulimya pamba n'ensaamu ne tuzisula ebiragala ebyaffe byali biyituwa obulamu byonna twabivaako lumu ne tuganza lya mweru weebuuza litabula atya laba abakadde b'ekyenda bwe batannema abawere lwaki tekibeewo nga bagambira ntegera agaweka agulukweka byama n'obwava obuyitiridde wano zonna nkizo za mweru yabututetenkanyiza anyumirwa abatakkaanya bwafuna ekinaaba essanga kibakakaatikako kyekikyaya n'abafuzi nga ababiigeko entegeka okunyigiriza afugibwa abasajja abo bagala sente eri omukunjani asawula abakyala mu kiganda kyanneesibya n'eggomesi ntukeko ekinaakuunya mwerabireeko tebaatulimba ekikuba nsiga ekyabo sooka kugula gaali ewakyeruppe munne baakugange abakazi basibaawo nga basaba enzaalo n'ebisingawo ebirala bingi songa yakola akatego ka kubaguza gaali ezamudibakonze kyennasudde akyusa n'obulaga abalabi ne bakkiriza byagumbujjambu y'ekibuuga ate nga bamwagala okukamala kitalo bannange Lwaki tetu jayawula abaddu bakutwa baki. Singo kutumbula beru, bone bakuna nesente, tuino kuwagira bafu.